natural na be ma energy nso ko be nsuo Rafa Nado is so aka ho